Kapata uzapanga medi Kwae kutupa neti Tuko wengi kwa ikazi Na defiu wa kwangi plendi Hata kwanza kuzuma Kuzuma Kapata uzapanga medi Kwae kutupa neti Tuko wengi kwa ikazi Na defiu wa kwangi plendi Hata kwanza kuzuma Kuzuma
Vela, vela, wanaiva kia mungu sema yela, yela Yap kama nafsi uru Uspige nduru, justima zime kamwe Pige nduru, juna feel kukam Haya basi tuende kazi, kibidi ni misari Flow gani, kazi geti, italeta more money Niko ready mzea, nimejiami kama sai Mashash na kerea, nyo form kwa sai I'm in the mood, shinda msia kuma moody Na hindo daily food, kunisikiza una budi Na kupasha kasi Citizen, ukinisikiza utani watch Niki address the nation, wanaingiza FIFA Sikiza story, sina pistol, siori, uliza risto Niko so simple, na wakilisha my people Ziki hapa ndo kazu, kipenda choro Zile roba, ziki asi, we uliza otero
Kapata uzapanga medi, tefai kutupa neti Tuko wengi kwa ikazi, na defiu wa kwangi plendi Hata kwanza kuzuma Kuzuma Kapata uzapanga medi, Kwae kutupa neti, wengi kwa ikazi, na defiu wa kwangi plendi Hata kwanza kuzuma Kuzuma
Kupata true love, yep. so napana too down yep. So napenda dema na haga na who hug yeah. Na hanya na two words, yeah. na kaba na two verbs Na rapa kiwa karibu na mada na two bugs yeah. Nani anaenda chini, I choose you fast Na ukifas, na kugwara macho na toothbrush yeah. Hini ya true fact, na jua the truth hat Lakini ukweli usemo ya better than you chap yeah. Umekopi style yako na imekua too much Umekaba flow bro na umekopi two cuts Na bonga free na bado na choose words Na ikifika war na bonga later na shoot fast Na kubo sana na vile na chew gum Umekuja kubam na umekuja na dam dam Kini get wrong siati staki kuhang Staki story zako staki hata salam
Na bado uzapanga medi Kufaye kutupa neti Tuko wengi kwa ikazi na defiu wa kwangi plendi Hata kwanza kuzuma Kuzuma Kwae kutupa neti Wengi kwa ikazi Na defiu wa kwangi plendi Hata kwanza kuzuma Kuzuma
Wana sling karedi, nimezipin karpedi The guys in blue, no aspendi Kako blue ni slim share Watande tafika pay, juisa na inape Afande ya tumkope Mungo nayo pia tutoe, makoro boy Makoro boy, unadiscover kakolo mbasko Christopher, the best of And akupa hapa ni idea Ama kutoka, juku kutoka ni arada nice idea Uwezi pingania, ya kukupa njia Walio pingania, gasia ukatisia Utajipaje ufa na ndani unabazuka Utajipaje Jeshi maradeli umerarukiwa Focus tena sana brother Wewe ndo your biggest challenge Kupita vepo medi damage Pattern pastel of the package Ni ali bad son almost starving Though bado you get angry Tarifo kikambali ndo una step on the wrong foot son Una step on the wrong foot
son Kapata uzapanga medi Kwae kutupa neti Tuko wengi kwa ikazi Na defiu wa kwangi plendi Hata kwanza kuzuma Kuzuma Kapata uzapanga medi, kwae kutupa neti, wengi kwa ikazi, na defiu wa kwangi plendi, hata kwa